Nyonibanyita bwana nchinechi Hona hora wana mabare nkaga ninga nkeri Andika mwendisha tinamu kaga ninga six Diego niturara tuwa teneza honko wawe fit Katibe service ningo muri mumuri ebi nkeri Ninge bindi nkeri Ebyo taka chenjiri Pere simu temba bas oishwere Diego tintu cash temba tubi chenjiri Tushambe ya mawerezi Kukuzira kuruka nengo mazi Kagamba nenimi Kukuzira kuruka nengo mazi Kesho ngore nziri Kukuzira kutahano matuzi Kakwata nensiri Obuze tibro na wagaruke mwoni kwa tibi Ichiri za tujendani Tujendane kabari Ichiri za tujendo urama bari genjine Ichiri za tujendani Tujendane kabari Ichiri za tujendo urama bari genjine Ishan kutware 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 Jacques Toire, quick about it, to Semitoma. I hope to give shame to Semasind, to come Semu to Seburini, or ever Banjabona Bamanyangu Nikunda, Ejemianayona and Jikuna Munonga, that Munyastara Rionga, the rapper singer from the land of the Longhorns and Tesla. Some are heavy, Maringa, and it's a zip singer. Where the scenery is a different story from the slopes of the Rift Valley to the peaks of the Rensori, from the land of Pitney, Pagoyao, Matuoki, Matuoki, to the land of milk and honey. Yama no words, it is that to gender name.
Gender name it all.
It is that to gender name, me to my yen yeni. It is that to gender name.
Gender name would eat.
To gender name, Baba Vito, Nava Vito Cat.
Jean Coutoire,
come on to the Vishas.
Jean Coutoire, Jean Coutoire,
come on to the Vishas.
Jean Coutoire, Jean Coutoire,
come on to the Vishas.
Jean Coutoire.
T-Bro, it is in a kunu in a ring. Kimziki chika flow, kunu yera kora sales. Ata utwa ikai, jatu jendane, jatu kundane. One kundo, jatu kitane. Mami, 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 niwe denda baba. Na nijo wa wara pechitana na biyama. Kanku hane sita ranzali da van. Tunashwana na my mama. After all, ninye nena na kuho msirikali. Mosha shule, na nijo wanyo nyanjule. Echa metinye nene swaga za hatia. Za Facebook, YouTube, chokura tira hatwita. Ichiri za tujendane.
Tujendane kabare.
Ichiri za tujendane olewe kabare yon. Ichiri za tujendane.
Tujendane kabare.
Chika flow.
Chakabare. Kwa kutware. Kutware witi.
Na uka mocho rime shasa.
Tuse kunyoni. Tuse hafgate.
Na uka mocho rime shasa.
Omuchi.
Tu sommes choses,
Jean Coutoire,